Ichikope chalenga amakumi yabiri na chine. Yesu alina omweo. Yohane 20 verse 19 kufika ku 29. Abasambi bakwa Yesu babikile umubiri wakwe munindi ilio afuile. Ali munindi nshi kushitatu elio ashu kuike kubafwa. Imfwa yali ifiro kusunga omwana wakwa lesa. Yesu ailangiri omwine kubasambi bakwe, aiminina na pakati kabo bonse, bali sungwike. Umusambi umo weshina lya Toma, talina abasambi ilio Yesu aba monekele. Toma elio abebele okuti. Nganshimwene ifilonda fyakwe umo apitile nsunga. Muminwe, nshibikile mone mino yandi, ni nshiriena nshasumine. Ilio papitirio mlungu umo Yesu kabidi alimoneke. Lolesheni pachikope. Yesu alangishe Toma ifironda alinafyo elio amwebeli okuti. Engishe emino yako mufironda fya kwa Yesu. Elio Yesu atile. Lekeni ukuntuishika. Sumineni. Yesu kabidi atile. Balishuka abwaba sumina ukwabulo kumona. Bamunyinane, tuivanga Toma, iyo, wale tuishika. Na tuvenga Abraham, uyo wachetekele mubulae wa kwa lesa, elio no kumukonka. Nimuku kwata buchishinka muli Yesu shikulu ifwe. Na muku konka, emo tuingeshi valesa, no kupoke chila mbuchamu ya ayaya, icha kuikala na cho.
Aba musumina balipelwa makaya kubabana.
Onse aba musumina balipelwa makaya kubabana.
Onse aba musumina balipelwa makaya kubabana.
Onse aba musumina balipelwa makaya kubabana.
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 Kubabana. Kubabana,
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 bakwalesa,
kubabana,
kubabana, kubabana, bakwalesa,
kubabana,
kubabana, kubabana, bakwalesa,
kubabana,
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 bakwalesa,
kubabana,
kubabana,
Bonse aba mupokelela balipelwa makaya kubabana.
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 Kubabana. Kubabana,
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 bakwalesa.
Kubabana,
kubabana, kubabana, bakwalesa.
Kubabana,
kubabana, kubabana, bakwalesa.
Kubabana,
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 bakwalesa.
Kubabana,
kubabana,
kubabana.
Mpela ye buku, liya kubalila po.